Mukwetegekera amazaliwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 70 abayizi mu matendekero ag'enjawulo beebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okubasoosowaza mu nteekateeka ezitali zimu.
Zekisenyi Edi Ssentebe wankubaza mbogo kyambogo yunivasite wa 35 munnamawulire era Ssaabakunzi wankubaza mbogo mu ggwanga, nga tutekera amazaliwa ga Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka atuwadde omukisa okukulembera mu nteekateeka z'Obwakabaka ezisinga. Aguddewo oluggi nti olaba nti ebitongole bya Ssaabasajja Kabaka ebisinga obungi abavubuka mwebali, atuwadde emirimu, ataddewo enteekateeka ezibangula abavubuka, atuteddwa emikutu gyonna okulaba nga omuvubuka agattibwako omutindo. Kyokka okusinga ennyo, Ssaabasajja Kabaka ataddewo enteekateeka okulaba nga abavubuka tubeera balamu, okugeza ataddewo enteekateeka y'okulwanyisa sitiriimu.
Nze Nakamya Margaret Seerabidde, era nze ffenga abavubuka kutira nnyo okwegatta wamu nga tukolera wamu. N'ekirala yateekawo emisinde ku mulamu ogw'okulwanyisa kawuka ka Mukenenya.
Nze Mukisavi, nga siri Muganda naye ndi Munyankole, naye kyendabye ku myaka 70 sibaddeewo nnyo naye ku gino gye ntandikiddeko okulaba Ssaabasajja alwanye nnyo okulwanyisa akawuka ka Mukenenya, kuba ngaffe abayizi saa yonera tufuuka abavubuka kati akirwanyisiza mu bali abaliwo kuba ffe omujiji oguddako.
Mu mbeera ya mazaliwa ga Ssaabasajja Kabaka gaakubaawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja ogwokuna, era nga zino zigenda enteekateeka zino zigenda kukulemberwamu emikolo egy'enjawulo omuli ebyoto eri abavubuka ku mbuga z'amasaza n'eggombolola nga 11 omwezi ogwokuna. Olwo tugende mu misinde mu bunabyalo nga 12 era entiko y'emikolo ejja kuba ku lutikko ya Orthodoxy e Namungoona.